Gurunka diyaarado degmada Bardale ee gobolka Bay waliba la ka bilaabay hooloon iska jira ciidan dayactir iyo bilaarin la kasoo biyow gudaha garoonka taasoo ku qayb qaadeen bulshada Sheldon ee xaafadaha degmada Bardale ee gobolka Bay waliba nanti oo dareen hooloon ciidan dayactir iyo bilaarin la kasoo biyay garoonka diyaarado degmada Bardale kormeerka sidee gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Bardale Maxamed Isaac Maxamuud iyo saraakiil ee ciidanka degmada wuxuuna gudoomiyaha hindhan guud ku soo bii qaybaha Sheldon ee garoonka iyo waliba goobaha sida gaarka ah ka baa in ciidan dayactir la kasoo bii waliba ciidan dayactir iyo bilaarin ka garoonka wuxuu kaalada hayaa maamulka degmada Bardale gobolka Bay iyo bulshada qaybaha Sheldon ee xaafada degmada iyo in muhiimad gaar ah siyaasadda ciidan dayactir ee garoonka hormarka magaalada Bardale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Bardale gobolka Bay Maxamed Isaac Maxamuud iyo waliba uu ka baaqay in uu qayb qaado hawlaha dayactirka iyo bilaariyowka garoonka diyaaradaha degmada Bardale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidil mursaliin wa jami'il mursaliin. Yek oo taariikhdeed tatumili ayaan tan ee sabta bulshada Bardale meenis koynay airportki Bardale dib habeen soo kasoo bina oo bulshadan xaafadogan balaantaan dhalinyaradan saraakiishaan ini maanaha meel ahaa airborku dib uga habeyno wan ku qabanna oo yes ambani waan ka guuleysan ilaahay mahadle bulsho dhegan nugul oo dadaal badan ya eniska koyti aad wali dadaal hayl suugi fadal qabadi wali kala dhimin insha allah dhimaatiri doona kolay hoo la tiray bilaawni ma dhamaysan hoo lis galay aan ku dhan qolayna ku qabaneen wal maanaa ma hadda dadan iska tusaayna ma wal aan wal ku fadaayna ma wal ilaahay ilay maanaa ma ajab ku fadaayno deegaankan idalkaan oo ku suubsadaayno ilaahay in ka darma tan bilaawni waan dhimaa tiri doon insha Allah diiraa.